chama wapinzani, niko na wewe tu asali. Sheree.